Ebyo mu mirembe ekyokubiri Chronicles esule y'omusanvu olunyere 14 Mukama Katonda wagamba nti abantu bange abatumiddwa erinnya lyange bwe baneeto wazanga ne basaba ne banoonya amaaso gange ne bakyuka okuleka amakubo gaabwe amakyamu kale naawuliranga nga nsinziira mu ggulu ne nsonyiwa ekibi kyabwe era ne mponya ensi yaabwe Mukama nga nsinziira ku kyawandiikibwa ekyo fukamidde mu maaso go wano nga sifukamiddewo ku lwange nzekka wabula ku lwa namungi namungi ne namungi w'abantu mu nsi yonna kitange tumanyi twasobya twonoonye tweyisa bubi twogera bubi tuli babi naye tusaba kisonyiwo ayi Mukama njogera ku nsi yaffe kuno egamba nti everyone deserves a second chance akabonero kamala ako ako kamala tukakanye tetugenda kulinda bye tusoma mu Bible nga Sodoma ne Gomora bwe byazikirira according to what I see dear Lord we are seeking for forgiveness everyone is crying all over the world children are crying abakadde bafa abato bafa nze bukyankula kutuuka wano mbadde sirabanga yombeera egazaawo masinzizo ne bagaggala ne bagate musinza mugende ewammwe tekibangawo kano kabonero kabi nnyo eri obulamu bw'omuntu kitange tusonyiwe olw'abo abatambula nga bakunama mukama manyi kikunyiiza tusonyiwe olw'abo aboogeza ekkabyo abawemula ababonyabonya abantu bo abali b'enguzi ababbi abatemu abalogo abefutwa abetumye bannabbi ayi Mukama Katonda kimanya ebyo nabikunyiiza wabibi na mabwana corona virus is real Mukama musi mwenva abantu bakola mmere ya leero nga korona tanabataata enjala egenda kubatta taasa abazungu betwesiga kitange nabo gabawedde abaganda webagerera olugero ne bagamba nti bw'olaba enkuyege eri emitayimbwa ate olwo gw'omuti onoozimba otya babanga president wa Italy a full president can cry in front of many cameras who am I nzani atayina kutya tulina bwe tusabira yetugamba nti mukama ye musumba wange seeta agenga angalamiza mudundu eri omuddo omuto naye mulimu layini egamba nti siritya kizikiza kyonna naye mukama wange olwokuba tuli bantu tutidde tukimanyi w'oli naye kino buno obusungu bwo buno obusungu bubwo oli taata omulungi oli muzadde omulungi tusaba kisonyiwo Africa Uganda yatu olaba Amerika etidde China ekaawa Italy bafa naye ate ffe that's why I urge you all ladies and gentlemen let us follow the measures given by our medical personnel given by our leaders that keep your hands clean all the time at least wash your hands every after 10 minutes avoid unnecessary gatherings if possible stay home unnecessary body contacts don't kiss don't peck keep yourself in a distance that can spare your life and if you find yourself positive don't be heartless just go to the doctors for treatment because if you hurt someone's life right now that will come back to your family you're hurting someone's family now you'll find it home again in the Lord's name we pray amen
remember where you got it first www.djericom.com